yande joni tedi min ta chapan tati studio kalangu habaru je for full day nanni hara ko ekibaruji meden hon ko puddirten go fugi nanda ni se darama ibe leddi niger yano be tan hikka hijjor ko dubna no gaydi dim be ngarti be fu kano are mabbe kewde fu ngartay en nana horejo dental yarbe be makka be en dan ko hal do majju nanni ko buri sukabe umatore kemi joyon juube leddi afrique wat no gaydi kay won ko ye hawreto en da tilaberi aljumaande be puddi patu mawdo do fi ciodol en da hakkunde sukabe umatore do do en nana horejo fedde maunde de skap umatoor ko te skot be leydi Niger yawtal men pinande sido kalangu a yawdi tanane fawar joni neddo goto jogid andal do fi ko darto on fawar jondu kondani hakkeji e balagaji ko watte duniyaru e do wakkatiji konuji ngoti kori janyalle modom sumana amadu jangato habaruji di fulfulde yarna biyene le ko ekibaruji ni no tawa fawar jondu kondani no hijjoto be leydi Niger yaabe hijji hikka dubi nade no gaydi di be ngarti ko watto jeddi jeddi ni endan kano woni ko heewi e mabbe wakkati mo kalto endan are mudu en jottake e juude mudu en tafom dum du kondani fa hande horejo dental hono fawar jondu konda agenciji woni yarbe himbe makka be leydi Niger holli o wi hunde yewtanani ko ho sarusi kawjinaado filla yargo himbe hijjore kanyo e umra kanyum won do dane mudum warturde gineji nambe en do ara himbe hijjibe do enda gallu nyemay ala haji amadu mumuni kam won horede fanden dental wayar himbe makabe nan ko halani bandi min mama ada
normalement les bagages
den ko handi woni are himbe jihube hijjore gadde nyemay deysay min gi fotoji are jaraade kano are non gonde gidda de gaddaka to min anda dalila mu deni Allah wadi ko dobe arde kebay jottini adi be kodi yotti godi der nokkure to handi gadde denne gacce mabbe nonne hauta gollida woni hakkune amin be ko dobe arde hautade e ko ho to min dekidi jungo do talkuru min jobi ko ho tiede de handi jobe fu dey no wodi pecce sappo do herme ko ko ho jogoto fa arden jottine nyemay denne egide amin gacce den walando ko ho kan handi yottina are amin de nyemay
nanni tan nan tilaberi hawrinde sukabe umatore on fawar jondu kondani hewbe sanne ton endam be gaddi batu mawdo sanne batu odu konda fudda kana illa aljumare timo sa pojet lewru uttundu gonde der mundu dumnande no gay e didi be du kono sukabe kemi joyon ju waynani e leedi kotto no gay joy leedi med afrique do endam kenya e le ko be gadi batuji mabbe be gadi yewtare mawde e do fi neena kanyo hakkilo fukkingo le leedi enda dum waddini ko fawar jondu kono ne be jeewi laabi ko way hojjede gam batte potale pamre hedja hakkunde himbe aliyo umaru goto e hore mabbe nani ko halani bandi min taado e jahangal gal enda habibu garba
La zone des trois frontières
do kiri tati Burkina Mali Niger kan igoni burde rafidena ko deni Allah wadi ummatore be leede tati gaddi balla kaji mabbe to fu dun latoto balla do fi duro go gomnati gan joddingo jam gan deni ewama gombe no gada golle biddam bonda ko no ummatore denni no wadati ko ummatore be kokki lawol ko yeccoto gan hokka horebe dabareji lobbi fu orge so gi leede jananɗe nangi musula heɓaka no wodi dabareji bayle ummatore kokke lawol ko tubata kokke lawol keɓol golle ko singata kampaniji ɓe kokke lawol do waɗugo joɗa kalen
donner la chance au dialogue
nonni fahande fi sukaɓe ummatore de jonka e jahatina fa agades ton wonto fa hande ni kamɓe du kondani on ase sappo e tati lewru utundu enda kamɓe sukaɓe ummatore hawrine mabɓe mawde nde sawara agades ton hawtade e pelle goɗɗe ɓe gaɗi haala mabɓe haala ka ɓe gaɗi kaadu kono ƴettana goofu guinanda hojugol himɓe golle le campagne goɗɗo anniyiɗo wasam fawar jondu kondani arzuko e leydi men Niger nder région o enda fa hande du konda e kulle goɗɗe sewi kettino nano mbiyeteɗo Mohamed Ibrahim horejo le mabɓe latiɗo haali haala mabɓe ka yettini ɗum wonno ko fa hande du kondani bandimi Anissa Karim du hoƴineldi mi
Nous avons vu l'appel d'offres dans
Min ji der tefugol golle ko campagne Global Atomic wadi to min kisi der ko be bindi hollude dum itti sukabe ummatore wodube talki be kebayi golle min jidana micintide campagne on ko min gala kaden der dubi ino ujunere keme jenai e chapande jeti warde e chapande mu jetati. Tonimpe wape gangala talki gole kepi hoje de gole. Wadi duskabu matore nijer nermu eno wadi nye ngupe. Mijidana hoju gole mape gole. Midenjama fahanden dum ita mauto kampani on e kaujito fila golobe on. Dum wata du e kunta kampani jitawadi nderno kudung. Wadi dum wata nami labi lore no wadiri.
Anizan de tuti li voie legal.
Nani agadez sopir leid Niger en jantan dan difa le tugal bay no kuto fahande himbe tawabe hono fawar joni der difa day hore mudum bangeje kewde e be godi sakula sanne do fi ko darto ciofol ndiyan gorol koma dugu yo be latingol wakati wadi ndiyan dan don nata sanne be kuli dum du konna sanne be ngadi no dagal mabbe yade e wallitobe kany hore meden nani ko gidi Abdurrahman hoji halaji mabbe neldimi
to ay gaga ka muna dum wada lawka waddan demin ko faddoto ndiyam dan ndeni min kebi gineji min kebam faddade dam fadde majjam buro demin sembe
ruway hikar him
mudem minen gidi min gaddane balla ko mudinta hadde gorwol gol gam wakati fu deni wi a diyam no wodi to der jote e hakkilo ummingo tan min goni amma deni no kurde wonnama min kala sadarma fu e gorwol gol
nan wallahi
har kan ko jinna fa sai abu ya
no kurde ndiyan dan witata wana saito fi on satoy ko dum wita min gaddante mballa fudo hitande hikande ko min nani wi'a ndiyam no toban sanne dum buri kadendan be biyana nimbe futawabe dande gorongol ummo min tafane no kurende min bwabata jodade
ka abunye iso mona
en kete regime agade ndiyante na chirozeri nokuto fawarjo suudu hawjinde fil kokol habaruji mawnu leydi Niger hawtade pagode wadobe mballa gamu ngam fi hono demokrasi kanyu e lamorade gonga be gol be gadato en da yotereji mawdi do FIFA himbe faama noy woni lamorade gonga noy woni fi demokrasi to en da chirozerin regime agadez batuma be ko be gadi Ibrahim Haruna horejo suudu hawjindu filla kokol habaruji ndu en da andini bandi min tawato en da mbiyete fa hande du kondani Mohamed Fellan dum wonno korko be gaddo
nous organisons
minen gada batu joda kalen do fi maragal lobbal e kawjaaki kominiji fudo der kominiji to jawdi wondi leleedi wonno wasi hano iranio en na nebban petrol min puddana dun ko watta jeddije ni min jehino der leedi tilaberi tawa maradi zender e difa hande minen tawa der region mo agades der wuro tirozerin ko min tuugi ni woni do fi fettugol galluje e hokkugo cubabe der community hautade e sukkabe ummatore e pelle rewbe e pelle jinganoje bibbe leydi be kala do sigilaji ummatore di deni labi no don di tokkete ko jehol yeso hebo gollide gam bantari hebo der community mabbe di
nani mayayi kanka wana region mo maradi kandu kono ase wonno ko be puddi wadde fawar jondu kono dokkal yaade e jama arko tato en latibe du rafi hono fahande ndungu lobbu memi dun en dun du kondani ko dubina no ga e go noni dun waddi ko fawara jondu kondani hono prefet en dam mayayi o holli wide ke hono ko watto tonuji chapande jeetati nyamri kany won ko yeddante himbe do fisabilillah ko watto galleji kemi jeetati won ko dun jewoto prefet wita kenani Abdou Mantaw nani ko halani bandimi e sofu shaibu
ko kado ci mayi karci okone
deni en koji mayayi no bangeje tati dun jewata mayayi zongo mayayi sofua e mayayi sabongari le bangere dufu lima kenana nimbe taurabe rafik kejaram bawde le ndungu jabbingo ngu denne nimbe be balli titte e nyamri bade fu taurare nimbe jeddo fu kiloji hamre nyamri kamoni ko hokkete lima be fu do ngartana jabude mballa kamu e komini mo mayayi o heptan tonuji chapande jetati ko balla lawal aranal ko ummoyto sakuji ujunaji nayi ko jewta wuroji sappo e joyi hawtade e galure mayayinde
gadide goma shaiberne hadda may
jonka e mbayltan golleji e mbayltan ko na region sabu jonka e doso won ko jaaten departement mo gaya kany e junju nokkuje non ko lati laabi ko watto kilometreji kebe nay laabi ladde kany won won fa mojjintine alle fa hande findungu e ko nande e mudum laabi didi konna wonno ko remobe durobe gonno nawtoro sanne sanne dun du kondani gollangal fuddama gam batti alfa du mojjine sanne du konda fedde na biye sarus kawjido mojjintengol laabi te do se fara kany woni no watta jawdi der majjum nani ko fa hande biete Mohamed Salisu may kolonche lati do gote hore majjum o halani bandimi biete do faldel alu dum won kormaccu
la sefera a pour
do ko sefera tuugi ni woni hawra ceede far bangere laabi tokketeedi e nokuje to pH goni do laabi pamari e mawdi di departement Gaya e Junju moddino laabi dindo wade dun kan woni golle gattaade yeso handem min cubana lawol gol gam fuddugo golle de gander Gaya baka lawol PK dis gol laabi ko di fu no tawra sadarma deni laabi lobbi gala demobe anda no gadirta do kulle tati min kali di handi yawtini golle kanji goni no kada himbe gada golleji geseje der wuroji kewdi ko watta himbe keba ko yirnan hakkune wuroji din e geseje mabbe
nan kibaruji leydi afrique jonke en kala hala Macky Sall horejo leydi senegal latido hande de enda won ko fuddi jahangal tom mali o yan chadde e gabon kanko don horejo dental leydi afrique tin africain dum enda do inde majji won mo ya jahal enda tom bamako arto gina o jippo no jippeketo o yida asimi koita latido kany woni horejo leydi hono mali do lamu joganangu o yato enda njamina o yida e horejo jogido lamu to enda biteda biyeteda mahamat idriss debi njafodo nene ne kabe jewdando kule taraje kewde kanko fa war jondu kondani Macky Sall o hala haldu kondani sogeji leydi Côte d'Ivoire ko watta chapane jeneon nangabe tenda Mali e noy han tawe dum wati yarna birne en ni har filako darto hande de enda yewtere men en pindino en kaltana hala hono dume wonna batakeji ngada to enda Geneve dubi e dubi ni enda lati talki din kany wono goldere e duniyaru fu dum wonno ko fawar jondu konda ni hono biyetedo LM Khairulin Halonto bandi en biyetedo Ali Tajisir Mohamed do fi on enda noy wono labi di singira no goldira kany min pirte de gal fulfulde
les conventions de Genève ont été
Yegugol jungo do tarkuru ko Genève dum dubi ujunere e keme jena e chapande nay e jena fuddira gollirede e hitande mum wartore illunden ne dun lati dangare lawol hakke wallude ko leede adunaru fu hatto renugol bibbe leedi don yaade nimbe be tonyata ko laabi e hitande dubi ujunere e keme jena e chapande jeddi e jeddi kwari beeditaade e laabi gollidol nay do filla renugol bibbe wuro lawol didabongol yewtana filla nimbe be cella nawnibe yaade be ndiyam nyaami tatabongol kando kay do filla kasunkobe der konuji lawol nayabongol dartana filla renude bibbe wuro
population civile
wakati oye woni ko narral ngadangal Genève ngal endan gol ditte
il faut dire que les conventions de Genève
ko ani wiede ni woni rol ko Genève dum gol ditta kena der filla woldeji leyde adunaru dey no wodi datol tatabol ngollidol e woldeji di kana ko leyde adunaru ciagal mun der dekitingol juude do dereji wari beditide farrenugol nimbe tawabe der no kuje tawdaade raf ndenagu ko woldeji hakkunde leydi e leydi nayabongol wartana sembindin dar to renugol nimbe der wakati fitinaaji ko hana ko leyde adunan koje dum
les conflits armés non internationaux
yalla wakati kono non wada hakku leedi e leedi don tan woni ko ballaga e faabo o watte na
le droit international humanitaire
la wala hakke wallude no seedi do ko nimbe pelle murtube no waawi laataade gam fi politique ma hojoobe kaborde gam diinane to lawol hakke wallude don dum wala cendiral wodi no lawol non puddungol e gollidide e fedde singande garredude nimbe bibbe bombe den kay ko haani woni hollude kono ga ummide hakkiloji wadi ko hojani kaborde amma gam konu ko malfe e malfe
véritablement un conflit armé
yewter nan do den en biteda LM Khairulin latido kanyo en chaawirten mawdo fil seriaji le fedde faabto ndaro faabede tende Croix Rouge do en le Niger kanyo won ko nan do ko yewtini fa hande bandimi hono do majjundi won ko habaruji me fulful tili hande sem accido e gungu Mohammed Dantani wadda habaruji dengal hausan kor min do wi assalamu alaikum balata jamwali